Yasinzamanyi yasinzobukodyo omusikuze yakutwala omusikuze nkulukusa mazika love buliwezi jukira omukwano gwo love nkulukusa amazika nkulukusa omulunjo mwagalwa kusabira kusabira obere mirembo terere ntende wandekera obulumye n'omutima gwatagulwa kunuma nyo naye kakwereze bera mirembe terera ntende ndeka bera mirembe Omusiku se atulukunya ainda nyo kankwene nye sita siti